DJ Sebin, the CEO's choice.
Kenyan boy.
Rangi yake kamzungu, ukimuona lazima ya kudondoke mate. Anavyodakisha madonga na mabaro baro, ukijiliza eti unataka kuona mpaka uonge majero jero. Mtoto wa class, nywele singa singa kimanga, yani working class, bila kusita nango wananga. Yani mtoto wa class, nywele singa singa kimanga, yani working class, bila kusita nango wananga. Mtoto kiboko, kiboko, huyu mtoto kiboko, kiboko, yani kiboko, sijamuona kama ye, 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 yani kiboko, nitadunga suti na tai, nimfuate nimnong'oneze. Yeye ndo nade, ananipa ni mawembe. Toto laki nai, robari. Tuswazi kote yendo ametawara. Sioni noma yani bwana sobari. Akinipa sikatai minakwala. Biga kamjaka yani bala. Nyuma, rigirigi. Washanga kiuno ni nasimama. Wima, pakalfajiri. Biga kamjaka yani bala. Nyuma, rigirigi. Washanga kiuno ni nasimama. Wima, pakalfajiri. Mtoto high class, nywele singa singa kimanga, yani working class, bila kusita nango wananga. Yani mtoto high class, nywele singa singa kimanga, yani working class, bila kusita nango wananga. Mtoto kiboko, kiboko, huyu mtoto kiboko, kiboko, yani kiboko, sijamuona kama ye, 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 yani kiboko.
Foto moto, 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 foto Kisham sham kinyam kitam sham rasham kisham sham kelele na nderemo Komanikali.
Meta tumekujari na tamba Atulibeba meta yule alifanya bablas Uzi dorende tunarogadi wakamba Ole kitanda ole ole kandanda Jingisha kichwa na kisha kama pia dandruff Kingfisher na picha shanza piga lava Snap snap sana deku jiponyo
DJ CBN
Akademi mkazuri joka kovero Kisham sham kinyam kidam tam Shuka na ngeo zezi mendata kapendo Demi nikafu pika na penda magendo Goma nikali uliza makuru tukanga Nimeba kisha angwe kelele na nderemo Shamra shamra kelele na nderemo Shamra shamra kelele na nderemo Kisham sham kinyam kitam shamra sham Kisham sham kelele na nderemo Kisham sham kinyam kitam shamra sham Kisham sham kelele na nderemo Goma nikali, 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 goma nikali
Show me real. DJ Sebin, the soul of choice.
Make it right. I'm lost in you, babe. There's nothing I wouldn't do to make it right. Show me rewind. There's nothing I wouldn't do to make it right.
Okay. siku utanigeukia. Kitu nachokiweza ni kulia, kitu nachokijua kutania, kitu nachokileta kibamia. Najua ni kupanta umia, hapo nisiogopi kukwambia. Siku ama mama mini, misiku ama mama mini, hati ukisema mama nini, misiku ama mama mini.
We are Self-Made DJs Entertainment, offering the best of the best.
So my youth, mimi batela, usiogope ndo, wangu batela. So my jozi, ndo, mimi batela, usiogope ndo, wangu batela. Basi nipe ni deke, chini ya maji niweke, usilete maseke, nipe nifanya makeke. Basi nipe ni deke, chini ya maji niweke mama, usilete maseke, nipe nifanya makeke mama.
Siku ama mama mini, misiku ama mama mini, hati ukisema mama nini, misiku ama mama mini. Siku ama mama mini, misiku ama mama mini, hati ukisema mama nini, misiku ama mama mini.
zile zinye pasi pasi no tam.
Bata na kademu pembeni.
Anajikosha.
Oh, 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 oh.
Ameniseti kamote mbele ya watu ni mpole, very calm, lakini looks are deceiving. Usake kumuona kame jam. Mbele ya watu ni mpole, very calm, lakini looks are deceiving. Usake kumuona kame jam. Dodge sahani, dodge hepa, dodge vikombe, dodge mbot, ita masoja. Painting anataka kuniua, aki baby utaniua. Sitali babe, supunguze kisirani, unatuma picha kwa jirani.
Kunzela, kunzela, hapo tapata vela.
Sheepin.
Show si upataga si kwenye flow ukundo uwaga shambemo mpaka tunamwaga remember kuni matanga bossi mimi ndo semanga na wapanga muda na wachanga mko nje mkisota mkimanga manga mi jays on my feet kinyaga ride on the beat tazama I'm a hot tip like what's on the ride
I see a fool's one I'm a my head I fool's
DJ's Entertainment, offering the best of the best. You are listening to the sounds of self-made DJ's favorite, DJ Sheepin, the CEO's choice.